uwepo wa mamburi sio kwamba huzuia mvua isinyeshe. Mami kweli umejaliwa zuri, basi nipatie penzi nikunogeshe. Nimesha zama zama kwako mama mama, nikila nyama nyama utamu wa nikolea. Nakupenda sana ukishika kamba kamba, zungu wana sogea sogea, unanogesha kwa mahaba yako. Siwezi nikafanya lolote without you, kwako nikikosa nisamehe, I told you. Ukisema ngoja, ngoja, kwako baby love, nita ngoja, ngoja.
Mona!
Give me one time, I like you do it baby. Mona, mona, I take, I have it for you. Give me, silo, silo.
Uyabagana wesini, uyabagana wesini. Don't lose my mind, don't lose my mind.
Don't be alone with me, with me, with me. Cause I wanna love you toka moyoni, moyoni, moyoni. Bila wewe sisi fika mwisho, cause nakupenda leo mpaka kesho. Weni barabara kwangu, kwangu, kwangu. Ni kama homa weni dawa, kwangu, kwangu. Barabara kwangu, kwangu, kwangu. Kama homa weni dawa, kwangu, kwangu. I have it for you, give me, silo, silo.
Uyabagana wesini,
with me.
Uyabagana wesini,
with me.
Tolize majina,
majina,
tolize majina. Uyabagana
wesini,
uyabagana wesini. Tolize majina.
Don't listen my neighbor, be with me. Ayo, my person.